My phone ringing, I'm like, hey mommy. On the side, I cause I hate puppy. It's Chulo baby, aka. Keep it coming, keep it coming. Oh daddy, oh daddy. Your body, my body. I'm going in, I cause I'm Mozadi. She dripping with flows, that was all muddy. It's going down in the DM. We listening to your gaddy. I stay loyal, ain't playing nobody. My girl from Spain, hey papi. Door open, no choppy. And I hear my no camping. Dirisha zote limetinga hapa ni story na mark. No windows. Acha rap hii wimbo. Shengo so bilingual. Drip loso cheki hii nguo juu chini hii ni siso. Finje finje bado siso.
Napenda venye unaringa. Nichekeshe, nichekeshe. Kwanza mkipandisha ringa. Nichekeshe, nichekeshe. Napenda venye unaringa. Nichekeshe, nichekeshe. Kila siku takuwinda.
Kila siku, kila siku.
Napenda venye unaringa. Napenda venye unaringa. Vile unaringa.
Hey, I like the way you hypnotize me. Lips zetu synchronize. Skinny dipping to komaji. Haga fiti kama model wa IG. Kujia kebo mini IT. Make sure make up na ID. Drip nikana tembea na IV. Ka unanyesha msupa weni IV. Baridi nyingi shika icing. Saba saba niko line. Sana sana niko riding. Moga ndani buda buda tuko piping. Cheza safe kani side chick. Afternoon, hii ni PM. Ex wako on my DM. Switching sides, ako healing.
Napenda venye unaringa. Nichekeshe, nichekeshe. Kwanza ukipandisha ringa. Nichekeshe, nichekeshe. Napenda venye unaringa. Nichekeshe, nichekeshe. Kila siku takuwinda.
Kila siku, kila siku.
Napenda, penda, penda.
It's A time. R&B Papi on this one. I'm Mayweather with the drip, bro. Sweet zangu zote punchline. You Mayweather with the body flow. Flow moja toka timeline. Nageuza flow, nageuza do. Nageuza lures. Picha safi itabuo.
Napenda venye unaringa.